yasumulula yasumulula ne mire byalema. Oh gosh, God protect we. He give us everything that we need. Togwa musubi katonde yakutonda jali. Togwa mumanyi oh onanga situka tugende mumaso. Togwa musubi katonde yakutonda jali. Togwa mumanyi munange situka tugende mumaso. Nawe osobola
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 munange subira. Nawe osobola
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 munange subira. Hey bera joita mubaba nzibu nyo kusaba towanika emisanvu minji nyo kusaba tokaba wekwate katonda wo. Is the savior Jaja God bless we in a every situation. Uno matawata area go down to your knees fukamiro sabe enesie kunyiga notuko kwe uzalwachi wazaliwa katonda lye dagala zeka kole na manyi ruliwolo nazijukira. Togwa musubi katonde yakutonda jali. Togwa mumanyi oh onanga situka tugende mumaso. Togwa musubi katonde yakutonda jali. Togwa mumanyi onanga situka tugende mumaso. Omukisa gwo wetogupapira bera mugumikiriza alikusaidi yo oye yakutonda hola. Agoba obwavu mukama mwe kwato funeko kunsimbi. Hea bera nesubi buli muchokola sosa katonda. Abana basuze njala akali mutoli na katoli yala. Hea munange topowa bera mugumikirizo jawangula. Katia magezi genkuwa nentanda je kusibira namba muganda wange otianga katonda na abazadde bawange chitiwa. Lord of masengo yagale mikisa abazadde tobera bira kubabe bakatonda bo mama ne tata bawe chitiwa olokole na manyi yo akatono kolina kateke mupulani. Togwa musubi katonde yakutonda jali. Togwa mumanyi oh onanga situka tugende mumaso. Togwa musubi katonde yakutonda jali. Togwa mumanyi onanga situka tugende mumaso. Jaja Brie sweet.